Anu na-ekwu na mmadụ abụrụ chukwu. Anu na-ekwu na mmadụ abụrụ chukwu. Onye si na ya bụ chi. Oya, make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ chi. Oya, make you come, make you show your power. Maka n'ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife no wasi na chi ya di ma. 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 Kenebe chi, kenebe chi, kenebe chi na madafu chi. Kenebe chi na madafu chukwu. I know your man, pity say you be God. And when he talk, he want to make we pause. Now him be caught, now him self be judge. Can never cheat, no matter how. If you know a man, waiting say he be called. Make the call, invite them on. Obolo wo, nyakwalu biaba. Obolo no, nyakulu kute. Obolike, nyakelu keta. Owaga malili, ike wikechi. Anu na-ekwu na mmadụ abụrụ chukwu. Anu na-ekwu na mmadụ abụrụ chukwu. Onye si na ya bụ chi. Ya meke n'ifo chi bụrụ chukwu. Onye si na ya bụ chi. Oya, make you come, make you show your power. Maka n'ife n'ụwa chi na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. If I know I see na chi ya di ma. Yes, you go. Onye si na ya bu chi. Ya meke ni fo chi bulu chukwu. Onye si na ya bu chi. Oya, make you come, make you show your power.